Remember where you got it from. Zambian Music Promos. Don't see old.
Ila napo kufukuza we, na kwangu sielewi. Kwa nini unakirudisha? Hata kitandani changu siwezi kulala bila wewe. Nakumbatia picha yako. Uniseme. Benzi uniseme. Uniseme. Benzi uniseme. Osanikuze. Uti unikona. Izi bakale baby ni ukubacha. Osanikuze.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos. Don't see old.